mwana masa chintu cho kutuyamba mchala dalabu ochi daba mwana watu sengo ya sangiro kuwa mbuja wakusinga watu ya yukaku netuka wama ziganga chachali chako sanache sukuru fizi zimaza tuvula nobule nsibu waku nondaba kutandiko kwe somba wajanga mwafunyolu uto neka musula mchala chivaja tabunyo hatenga nomule mbe kwa lero msache mwe simbu chivachisi woku mzula omwano kufuna watu ula na bugana mnyumbe chukibira jamani nyo kuchino na wacha kujagana nange senga wabane rati chintu chenwa nilida nolo echa tufumbiza mwano no msache agenda nzele vya kufungo kumuyambale kakayara
Sikiriza mlamu kwa mwana wangu kufumbirwa madoa.
kyanga
omulambo guli bamuzaamu ndeko kuziika
ekyanga kyo kiteeka embuzi yange bwobanga tokkiriza
abadde agenda lwakabuza ate gwe ng'omanyi
n'obusika bulemeddwa seetaaga katunde n'ebyange
kirungi omuwonyeza omuzimu okumugomyanga
wabula kinnyambye nnyo okutegeera bwe sirina buyinza kubaana babanyinaze
nga buyinza nnabaky' obubulamu omwana wange obumusuuza mu pipa kasita naawe obubusizza abawala waayo omukulu olyoka otegeere mukyala nti omwavu kye ki
abagagga boonoonya beereera ojja kugibya ebyana ebyo
nga sikkiriza abanaku omanyi mwe mwagala nnyo amasavu kubanga omusajja gwe yakuwaayo ensimbi genda muteese
baleka ngende enswale nga netondera omusajja olw'ebigambo by'ofukumudde kale
www.mp3ugandanmusic.com